kunita na nimaliza. Ah, na mato yaka na volegeza. Oh, sunajua niko single and I'm ready to mingle. Baby, oh, oh, moyo wangu mekuzimia, akilino meni kamata, macho yangu meyafumbua. Baby, you're the one. Jeza, jeza, jeza. You're the one I need it, love. Baby, you're the one I love. I am a jeza. You're the one I need it, love. Baby, you're the one I love. No one here wawili wanaopendana, tena dhahiri wakafisha na pete. Twende nyumbani watu one wazazi, tuwe wawili, uwe mama niwe baba, na watoto tuzae, tuwalee mimi na wewe. Nishajipea nikaridhia. Baby, you're the one. Jeza, jeza, jeza. You're the one I need it, love. Baby, you're the one I love. I am a jeza. You're the one I need it, love. Baby, you're the one I love. Wenye wivu wao usiwasikize, no no, mindo wako yoyo. Baby, you're the one. Wenye wivu wao usiwasikize, no no, mindo wako yoyo. Baby, you're the one. Kila kitu changu kitakuwa chako, kila kitu chako kitakuwa changu, na furaha yangu itakuwa yako. Ah, jeza. You're the one I need it, love. Baby, you're the one I love. I am a jeza. You're the one I need it, love. Baby, you're the one I love.